Ake ngisho ngokuqinise kwena namhlanje ukuthi ayikho into ethiwa uKristu omntofontofo. Kahlehle ingane wanoqobo leyo. Uma ucabanga ukuthi kuyigendelwa ibhola, hhayi ngikutshele ukuthi hhayi uKristu abunjalo, udukele endawona ngesiyona. Angikubingelele, ngomkele futhi engosini efresh, ngengusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Futhi uma lokho kusenza sizace, kunjalo nje, akuguquki. Ngoba phela ubuKristu abuzalwanga kuntofontofo, kodwa bazala kulelo gazi esiphambanweni esinesihluku nobuhlungu nehlazo eCalvary. Amakholwa okuqala ayekhashelwa kanzima ngenxa yokushumayela ukuthi uJesu uvukile. Futhi yebo, maningi amaKristu nakamumva nje asebengabafela ikholo awamancane impela uma uqhathazana nangaphambili. Uma lokho kunganele, asisho futhi ukuthi liyenyuka igagasi elifuna ukugubuzela amaKristu ngokuwakhaphela. Umntofontofo yinto leyo uKristu angazange wasibizela kuyo, ngoba eyesibili kwabaseKorinte 5:15 wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe sayiphela bona, kodwa abaphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Ngakumbuza uthi ngakube uzomntofontofo bukubiza, bukubizela ey'ngalweni zabo ezimnandi? Mhlobo, ungakhathazeki, nakimi kuyenzeka lokho. Iyona ndlela esakheke ngayo leyo. Kodwa uma ukholwa lo Jesu owakufela, yazi lokho, wakufela ukuze ume ukuyiphilela wena. Sihlobo sami, wakufela qede wavuka ethuneni ukuze ungabusayiphilela kodwa uphilele yena. Liqiniso lelo elingehli kahle, elingekho ntofontofo, kodwa limile linjalo ukuthi ukubekela emhlabeni ukuze wenze inkonzo egameni lakhe, noma ngabe kukubiza nani lini. Unabantu empilweni yakho abadinga uthando lwakhe lithululwe kubo. Konke lokho kwenzeke ngeziphiwo namagalelo akuphe wona kulo mhlaba ukuze basindiswe ekuyophileni iphakade labo elingena Kristu. Ngalenza iphutha, ayikho sanhlobo into ebizwa ngobuKristu obuntofontofo. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify nakuFacebook page yethu. Ngenjalo sidownloadele i-app yethu yafresh kuzo zonke lezi nkundla. Sobhala igama elithi Izwi Elifresh.